Entlecken vogeln alle 5 Tage. Fuck is Davis, send den Hund und Jopin der Massiv. Minen Pumme Makaha. Lap in Dorn in Ningel, Tessi City, Bugela Gimi. Manje is too deep, is bigger than even me. Oh, was is du, dumpa nagabala bal. Soon as is for next bunny, minang so deliver. Masang menuha, fengselunga balabal. Mobila so kala konas tibanin in king. Hindwani a bestir, motu tatu beggy, fosseri si rufa yiko. I'm a fucking wakivi. And I get colagin in me no nigging. Spumele pant, zikale manje, kunywa amathende in. Mfike ngizo-check umgodi ukuthi awusixini amafit. Noma umuya usoyispoke ngikuthumeleni nini. Ngikuthumele ngerust umfana owenza inkinga. Hey, and it's this is umshaya. Wangijwayela mina zizokunetha njengeshawa. I mean it, yena ngeke ngithathe i-hour. E-front seat mntwana uyelwa njengeshawa. Iinkabu zangakini zafika ke mzakhathala. Ngumqansi omude ngumgodi onganokwanja. Ibhenki lithi i-akhawunti imatasatasa. Kwehla kwenyuka iphinti likamahosha. Ungayibali i-big three mawungekho fithi. Manika please. Akunasikhathi for playing. Ago ne-Disney like i-Timbiji. I have so much to lose. Okuthatha isikhathi ukugain. Some niggas will replace you cause they don't wanna pay. Imagine the struggle and now imagine the pain. Bacisha isithombe leso buzama ukusipaint. My niggas a gangster. Man funa ukucisha umuntu ninganqeni ukungipheja. Imagine if uzula zanga zama ukungisaver. Namanje ngizonda isikole ungazama ukungitesta. And like you niggas look stupid engathi ningamatesla. Ngizondishela ushidi ngudilive ngeblatter. Phuma kwafela ubahala insizwa zifa ngempela. Emkhukhwini ejulisi that's when everything happened. Dadazela ubhini mangiphulapha ngebhima. Proposal nga 4 rings alapha kwi Audi. Ungangifanisa ne doji isteleona sipanji. Just a reminder gini ukuthi ophanza kawi. Cause I was looking at this life I never thought I'll be the one. Manje intwani sino cruise Julie singe slash. Inkabi nation sniper. Intombi kalofi kwi target isayina pass. Sayilinda yaphaka. Sayigwinya sayiphalaza. Sayivusa yamampo. Sayilinda yabhalansa sibe silungisa amafosi. Umfana simphendula ibosi. Elenjelani iqanda simgubhisa ngamabomu. Ebaleka na ingozi uzokhala izimatho unthi masifika la ukhona. Nina kade nganibona nizama ukungikhosta ningiriplaisa ngaba-foster. Fuck it, respect on my name nigga. Ungangiriplaisa with the real niggas, yeah. Ayo stallion wanna bees. Abo shuni wanna fitas. Ama pitaba na ma whistle now. Washayi baba missi beatin now. It's pretty bad how you become your enemy just because you wanna win in life. Manje inkinga iyi-1 imali kimi intwana seyaba yi-main focus. Ngikuzonda kabi ukulamba bafuna laba dam. Wahlakanipha bathi usuzenza umahlakanyana. Wathi iyashoda bathi ukwaze lapho ukubala imali. Basididanga esingisi ngoba siphuma le makhaya. But it's okay wante lovuku laka lwaba phansi. How do you turn good kids up to cold niggas? Thank you.